kucheza na yeye. Harudi nyuma kwenye mapenzi kashaniakishia. Alikutana na wengi ila mtamni mimi. Harudi nyuma kwenye mapenzi kashania pia. Kazi onja tini na sukari ila miwake asali. Anila kukate na chai mindo yake tamu. Ahidi sitokuacha, moyo na kabidhi, nafunga kurasa.
Deka deka
na uko na mie,
deka deka
kama ujiachie,
deka deka
kama mtoto kupembeleze,
deka deka
I love you my baby. Kanchota kanchota, kumwacha na ogopa, na hisi nitakufa. I love you my baby. Chochote ananipa, napata na chotaka. Sina shaka sina pupa, I need you my baby. Amenipa furaha kwenye dunia, she's my number one. I call her my sweetie wa wani. She the one for me.
Na mina ahidi sitokuacha, moyo na kabidhi, nafunga kurasa.
Deka deka
na uko na mie,
deka deka
kama ujiachie,
deka deka
kama mtoto kupembeleza,
deka deka
I love you.